sa ogenda kati onde kanze
kati mukwano togamba nti ondeka agawalaira okundabirira togamba mumasoko musumba nti olibeera nange olubeera kati mukwano lyogamba nti ondeka nagowasuubiza okundabirira nolimba mumaso gabakate nti olibeera nange mpapa okufa ogenda
Chintu seko wanange chesa galiza mulala Ono yande sewo omukwano wembade na kawasa Omukwano kwenji muka gulemye Abana wenga loza mulala Nata kwati wajisa kugamba kwene welu mya Nane we sonda omazo kwanjula omaze tembaka Katumbu jala gamba genda
Katumukwano togamba chondeka Kako alaira okunda vidida Togamba maso komusumba Jolivela nange oluvela Katumukwano togamba chondeka Kako asuliza okunda vidida Nolima kumaso gabakate Jolivela nange mpapo kumba Ogenda
Ngabo manyo kuyia kwa babubuka Nova mchalo lupise chivuko tandiso kukola Obusento funa Nomula bane musima gana Koyo gende kumbaga Genasima Newelu myolusi newewola Omazo kwa jula Omaze nebaka Kato mchala unagenda
Kato mchala unagenda Kato mchala unagenda
Sa, sa, ti manya, te wa ti ngamba, mubule.